one.
Goddamn devil.
One, two, one, two, one, two, three. Me say me mambo happy, me and I hope uko fiti, mzima wa wai. Namshukuru Mola, amekulinda. Somoe, nacha zaidi mama, umezidi urembo. Nikikuta malaika itika, you are so beautiful. Smile yako isha chipe kakubalika, mami you are so beautiful. Vikwazo Mungu waondoe, azidishe baraka. Heri ya kuzaliwa, Somoe, umeongeza mwaka. Somoe, 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 happy birthday to you. Somoe, 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 happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Itandugu marafiki mshereke, mpige story mcheke. Kipande cha keki unieke, ama mpenganga anilete. Niruhusu nisisitize kwamba we ni mrembo mama. Waso kupenda ni watatize, wabaki na chuki. Malaika itika, you are so beautiful. Smile yako isha chipe kakubalika, mami you are so beautiful. Vikwazo Mungu waondoe, azidishe baraka. Heri ya kuzaliwa, Somoe, umeongeza mwaka. Somoe, 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 happy birthday to you. Somoe, 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 happy birthday to you.
One, two, action.